DJ Show. Dizzy Nation Music. Big Dreams Family.
MB's Generation Music.
CBOZ Fly G.
Edit you crazy for this one.
It's your boy
DJ Zengerman.
See a popeka, niziwa wakuna matikuli rabeka. Yeah, ndiwa yangu beta, niwe umapanga life yanga beta. Oh no no no. Lekangui kateko pa kuboko, twendele chapa momu maboko. Lekangui kateko pa kuboko, niwe umapanga life yanga beta.
Mama, I cherish you. Nifuna nkala na wewe till the death of me. You deserve it all. You make my life so better, mami. My love for you is unconditional and internal. I want to wala pepa iwo we won't feel it. Ramwe nindoshi wesa fi mkwipa ya nokona ula. Fionse na leka wila na lifisanga muliwe. You amazing, my baby, you are wonderful. I want a lifetime with you, mungeli wanga. Woni balile na wana na kota pamozi. Wawe mama wami waki vijimu. Wawe natana mo walongo wami. Your words are beauty, your smile so bright. Itinjika lewushi kuvumo kwa wala wewe.
Siya popeka, niziwa wakuna matikuliba beka. Yeah, ndiwe yangu mbeta. Niwe umapanga life yanga beta. Oh no no no. Lekangui kateko pa kuboko, twendele chapa momu maboko. Lekangui kateko pa kuboko, ndiwe umapanga life yanga beta.
Nangu ndiko office, I always think of you. Job with a lula kanunga ndinobe. Apo nishumu timawase kelela. Teko shokumfu ilaba kweba tishumfu. I never think of having another woman. You enough for me. Walimbika kuchalo no unanganyapa mami walipwa. Ewa na inichapa mulipalo. Twalipita mufingi koma tuchiripamo. Mtondo kanyafi pali waweka. Kumutima wandi waboko weka. And I promise mami niza kugeta. Ndiyo umapanga life yanga beta. Takwa waumbi winga fika paliwe. Nitafunga moyo wangu nisitoki. Nitakupa muda wangu na noti.
Siya popeka, niziwa wakuna matikuli rabeka. Yeah, ndiwa yangu mbeta. Niwe umapanga life yanga beta. Oh no no no. Lekangui kateko pa kuboko, twendele chapa momu maboko. Lekangui kateko pa kuboko, niwe umapanga life yanga beta.
Dizzy Nation Music. Big Dreams Family.
MB's Generation Music.